Nibushaka kujya mu ijuru buri mwese yasohoye ibyaha Satana aza gutega imitego warebe ko wateshuka inzira azayitega hirya no hino imbere ndetse n'inyuma mu bavandimwe n'abaturanyi b'amaso nshuti udacumura kumurwanya sibiro byoroshye kuko si imbaraga z'umubiri Intwaro ikagusinga Nukuri uzatsinda satani Goliyate ate Dawidi Mumbaraga n'ubushobozi bwe Dawidi amutera mu izina Uwiteka maze aramutsinda
Imbaraga z'umubiri
senga nokuri uzati na satani goriate ade dawidi mumbaraga ndo mushobo sipe dawida mutera mizina